Awukwazi ukuthi ke uThixo ethethe into ubambelele kuyo wahlala kuyo angakwazi ukuyenza ngoba xa efunga izwi lakhe uzifunga yena. Ngamanye amazwi ke mphulaphula emakhaya ndifuna nje ukwazisa ukuthi ke andazi ukuthi ukholo lwakho luku-level number bani nje basithetha nje. Andazi ukuthi iimeko zokuphila zasempilweni zikubeke waziva ukuthi uve kanjani ngokwemeko yasemoyeni nasemphefumlweni. Kodwa ndivumele ndithi kuwe ngale mini yanamhlanje, uThixo uphethe iimpendulo zakho. Iimpendulo zakho zifihle ezwini lakhe. Xa ufuna uThixo mbambe ngezwi lakhe. Kuthiwa ke ukholo kukoyiseka zizinto ezingabonwayo. Kukusekela kwizinto ezithenjiweyo. Kuphinde ke kuthiwe ukholo aluyo substance nje only but luyi evidence. Uyabona ke amapolisa xa befika emveni koba kusanda kwenzeka ingozi. Inye qha into abahlupheka ngayo abayikhangelayo. Baye bajonge iimpawu ezikhombayo ukuthi ngenene ingozi yenzekile. Kuba khona izinto abazijongayo ekuthiwa ziimpawu ezisithi zi-evidence. Ezaa mpawu zizo ezibanika ubungqina. I-evidence bubungqina. AmaZulu bathi bubufakazi. NgesiSuthu kuthiwa ke bupaki. Zizinto ezikwenza uqiniseke ukuthi noba ubungekho esehlweni endaweni yesehlo kodwa unaso isiqiniseko soba le nto ekuthiwa yenzekile yenzekile. Ngamanye amazwi ke xa ungumntu one-assurance none-evidence awudingi ukuthi ube uyifumene laa breakthrough ubuyilindele kuThixo. Kodwa ngoba uthenjisiwe ilizwi likaThixo libubungqina bobuThixo uyayenza futhi uyenzile futhi uzawuyenza le nto ayithethileyo. Usowuqala ke ngoku sowuyavuya okomntu oyifumene ungekayifumani. So mphulaphuli ndifuna ke ukuthi kuwe kawufane ubambelele ezwini lakhe, umbambe phaya ezwini lakhe. Xa umbambe ngezwi lakhe uThixo, umbambe apha mncinci khona, atsho amaXhosa. Ngamanye amazwi ke ndifuna ukuthi kukhe kwakhona ibali lesehlo esikhe senzeka ke soba kube khona oye wabulawa ngendlela ke ebuhlungwana. Ibali lakhona beliphumile ke kuzo zonke iindawo kumakhasi onxibelelwano nakoomabonakude. Kuthiwa wabulawa, wathi lo oye watyholwa ngokubulala wathi kwenzeke ngephutha ibingezonjongo. Xa befika ke amagosa ezojonga kule ndawo yesehlo, bafika babona indlela igazi elisabalake ngayo apha egumbini lokulala. Uba libonakala ngokungathi lisabalake emntwini obe hlukunyezwa ngamabom, hayi umntu ozibone kongathi uye wazibona ke edutyulwa ngompu ngempazamo kuba kucinjwa ulisela elingenele uzohlasela endlini. In other words, ngamanye amazwi, aba bazowuphanda ityala baye kwafuneka nje into efuneka bayenze bona ibe kukuba bajonge indlela yokusasazeka kwegazi apha endlini. Le ndlela yokwakusasazeka kwegazi yabanika umfanekiso ngqondo noba kutshuthi mos lo mntu uhlaselwe ngolu hlobo, ubethwe ngolu hlobo, udutyulwe ngolu hlobo, wadladlathekiswa ngolu hlobo, bengekho but babona igazi nendlela elihleli ngayo. Ngoba igazi likaYesu libubungqina. Igazi likaYesu lisisiqinisekiso soba uThixo ngonyana wakhe uYesu wasifela ukuze zonke izinto uThixo anazo ngathi azifihle kuYesu, ukuze xa uYesu esifa evuka afe nathi, avuke nathi, ukuze yonke laa nto uThixo befuna ukuyinika uYesu ayithumele kuthi, ngoba uYesu kuthi ungene ngezwi lakhe. Kuthiwa ulizwi waba yinyama. Ngamanye amaxesha uYesu ngoku wayesemhlabeni wayesaze engulizwi oyinyama. Wathi wawuhamba wanyuka waya kubawo washiyeka esengulizwi osemoyeni ongene ngomoya kuthi ke ngoku. That's why kusithiwa ngoku xa ukholwa ke ngoku funeka ubambe. Xa ubambe ilizwi ubambe uThixo. Njengoba bendisithi umbamba ngezwi lakhe ndizama ukuthi kahle kahle xa ubambe ilizwi ubambe yena ubuqu bakhe. Ulilizwi lakhe. Yena nezwi lakhe abakwazi ukohlulwa. So xa ubambe yena ulibambile ilizwi lakhe. Yiyo le nto kuye kwakho lo owayegulelwa ngumntwana. Wathi akudingeki noba uye endlini yam. Thetha ngezwi umntwana wam uzawuphila. Isicaka sam sizawuphila. Ngamanye amazwi uyiqondile lo olijoni eliphezulu. Oqhelene nendaba yamandla namagunya uba. Nam ndilijoni ndinikeza imithetho kwabo baphantsi kwam ndibaxelele uba yiya kule ndawo yenza le buya yiza hamba benze ngokokutsho kwam. So xa ilizwi lam ndingumntu wenyama negazi linamandla okuyolela amajoni angaphantsi kwam ukuthi benze izinto endibaxelela zona kobeka phi kuwe Yesu onguThixo osenyameni. Kuthetha ukuthi awudingi noba uye endlini yam. Udatsho uthi andifanelanga uba uye phantsi kophahla lwam. Ngoba ndiyakwazi ukuthi andimhlanga ngokwesimo sam, andikho ngcwele, andifanelekanga. Kodwa thumela nje izwi lakho. Ngoba ukuya kwakho anyway endlini nokuthumela kwakho izwi lakho kuyafana ngathi wenza into enye. Amandla asebukhoneni bakho. Namandla asezwini lakho akukho umahluko kuyafana. In simple words, xa uthumela izwi lakho naxa uziyela unuqobo iziphumo zizofana akukho umahluko. Okusalayo isicaka sami sizawuphila. Thixo mbambe ngezwi lakhe. Makathethe njengezwi. Ngoba nabanye bezinye iinkolo xa bekunika izinto zabo uba uyozisebenzisa ngendlela yabo bakunika nemithetho elandele zonto bathi usela kangaphi, wenza kangaphi, wenza kanje, ulinda ixesha elithile, uyenza ngohlobo oluthile, uthetha amazwi athile. Soloko ihambelana nokuthetha le nto ngoba ukholo both kweli cala lasekukhanyeni nakwelinye icala eli elingelile eli esikholelwa kulo luhamba luhambe libe nendawo efuneka kube khona amazwi athethwayo. Ngoba la mazwi athethwayo ngawo athi wawathetha uselukholweni akhupha le nto uyithethayo. Ndifuna ukuthi ke mphulaphuli wethu emakhaya sisezawuthetha kakhulu ngamandla omlomo namandla olwimi namandla okuthetha. Ndiyacinga ukuthi nje ba siqoshelisa nje lo mqolo esiwenzayo ngoku. Sizawuphinda sigqibezele. Apho siqhubeke khona sizawuqala kwindawo yamandla omlomo. Amandla okuthetha as inxalenye yesifundo sethu sokholo esiyenzayo namhlanje. Ngaloo mazwi ke ndifuna ukuthi ke mphulaphuli ungayindawo. Ubambelele uhlale njalo. Sawuphinda sibuyele kuwe. Okwangoku ndifuna ukuthi ke iNkosi iyakuthanda. Amen. Si offline, eh? Si right. How many minutes?
Okay, baphulaphule bakhaya, siphinde sinibulise kwakho. Sisaqhubeka ke ngesihloko sethu sokholo. Ndiyathanda ke uba nditsho ukuthi ukukholwa oku ngesiNgesi yilaa nto kuthiwa kukuba convinced, kukuqiniseka ngento ngoku ongekayiboni ungekayazi kodwa uqinisekile ngayo.